Random.
Ni mashauri na medal. Ati wangu shinono. With the guys with the random. Na tumeiba ni noma. Kwa mabais na magaldem. Mister, we are better than them. Wana wish you to fall out. Lakini maze sisi ni wakura. Kama go jika tupa right. Muzuka minasema we are heaven. Kila place with the pleasure. Wase wako da like owe.
I'm a bad man, you don't know me. Waze wananiogopa kama ukimwi. Na waze wanabonga sana kuhusu mziki na mna pesa mjua itakuwa bala. Kazi yenu ni kukaa midomo wazi kwani nyinyi ni mifuko za daga. Nishaweka wazi nataka mnipishe na sirudili. Sina time ya kupoteza hata ukinipip sikupigi. Hatujua ncheza mbali nami. Takusip of your feeling out ka tsunami. Natisha kama the return of the mommy.
Ni mashauri na medal. Ati wangu shinono. With the guys with the random. Na tumeiba ni noma. Kwa mabais na magaldem. Mister, we are better than them. Wana wish you to fall out. Lakini maze sisi ni wakora. Kama go jika tupa right. Muzuka minasema we are heaven. Kila place with the pleasure. Wase wako da like owe.
Yo, I'm up in the air, kauko mbali karibia, akika itakufikia. Sikiza mziki mnene, kama akili ni nywele, mbona kelele. Wacha kiwewe, hapa dua la kuku tayari lisha mpata mwewe. MC siwezi tipito hata kwa pesa ya madafu. Kila siku na gaga, na upa siwezi kula wali mkavu. Utanipata desktop ni ite icon. Focus on the money, always sleeping with my eyes on.
Ni mashauri na medal. Ati wangu shinono. With the guys with the random. Na tumeiba ni noma. Kwa mabais na magaldem. Mister, we are better than them. Wana wish you to fall out. Lakini maze sisi ni wakora. Kama go jika tupa right. Muzuka minasema we are heaven. Kila place with the pleasure. Wase wako da like owe.
Yo.
Wase wako da.
Shaskia. With the guys who gonna run them. Rap. We shout in a medal.
Ni mashauri na medal. Ati wangu shinono. With the guys who they run them. Na tumeiba ni noma. Kwa mabais na magaldem. Mister, we are better than them. Wana wish you to fall out. Lakini manze sisi ni wakora. Kama go jika tupa right. Muzuka minasema we are heaven. Kila place with the pleasure. Wase wako da like owe.